kusa mugende nange otali mukama ensena nnemerera kolerera abaana bange mukama kolerera future yange mukama tambula nange kulembera nagoberera omukisa kumulimu gwange omukisa mubulamu bwange kubaomukisa mukama gwe gwogaba nkimanyi tegulina buyinika tegulina buyinika omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi nabandiba bulungi tegulina buyinika ekibuga ŋŋanye sikifuluma nedda manyindiba bulungi nina katonda tegulina buyinike ne bwoloka bange olituka nokoowa manyindiba bulungi tegulina buyinike ne bwogala oluggi kuwaganya mudirisa era ndiba bulungi nina katonda tegulina buyinike omukisa gwe ŋŋamba tebakuloga nedda riziki tewaba mukubo waliyo emitego sitaani ayagala kunkuba busa omukisa gwange yagutwale andeke nemulugunya tekulula emitego gy'omulabe kati engalo zino zinaabala ensimbi ne bweriba ddoola erituka negonda mukisa gwo tegulina buyinike tegulina buyinike omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi nabandiba bulungi tegulina buyinike ekibuga ŋŋanye sikifuluma nedda manyindiba bulungi nina katonda tegulina buyinike ne bwoloka bange olituka nokoowa manyindiba bulungi tegulina buyinike ne bwogala oluggi kuwaganya mudirisa era ndiba bulungi nina katonda tegulina buyinike omukisa gwe ŋŋamba tebakuloga nedda riziki tewaba empewo efuwa enkuba nekuba kolerera abaana bange mpeereza omukisa gwo omuzira gukuba genda nange kolerera future yange genda nange tegulina buyinike omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi nabandiba bulungi tegulina buyinike ekibuga ŋŋanye sikifuluma nedda manyindiba bulungi nina katonda tegulina buyinike ne bwoloka bange olituka nokoowa manyindiba bulungi tegulina buyinike ne bwogala oluggi kuwaganya mudirisa era ndiba bulungi nina katonda tegulina buyinike omukisa gwe ŋŋamba tebakuloga nedda.